sifa za kihaya, nilichojaliwa mahaba, imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa Mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business kama gym unenda fitness. For your love I never do less. For you baby, you baby. Aho Reji, Regina. Oh Reji, Regina. Oh Reji. Yeah, yeah. No, no, no. Aho Reji, Regina. Oh Reji, Regina. Oh Reji, Regina.
Shika kitita, kitita. If you wanna be a movie star, movie star. Nina kikizi soisha, soisha. Ukama simu, ucha. Unani tu.